6-4.
Feel the impact.
We mudobo pa mudobo. Moske is in the building.
Uncle Kids,
I see.
Shake it, bendi kata kopanshi. Na dance wazunga nomba sokolo la kokanshi. Vumi apo ni fianso ni fianshi. Fipote vesana no kupimpu la kokunshi.
Bounce to bounce.
Shumbo msana.
Aye.
Baby girl, shumbo msana.
Da, 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 da.
Shumbo msana.
Hey.
Baby girl, shumbo msana. Shake it, bendi kata kopanshi. Na dance wazunga nomba sokolo la kokanshi. Vumi apo ni fianso ni fianshi. Fipote vesana no kupimpu la kokunshi.
Ela mama me.
Shumbo msana.
Mola pena tie pena.
Baby girl, shumbo msana.
Bachano tweka lomu kumu.
Shumbo msana.
Mola koma kolo fwe
ude. Baby girl, shumbo msana.
Shumbo msana leka boba dambi. Sukuma mama ngaba lefwa ya bakwambi. Please down go lefwa ya kuimanu. Na idede shefisu nkanye mula beko na mwamuli. Beli tino mbabika kone nseko. Uleke na DJ na kwe afikwe seko. Ela mama mia kushako na kamu danso. Uleke bakolo kuchila na palikaswe chimute.
Shake it, bendi kata kopanshi. Na dance wazunga nomba sokolo la kokanshi. Vumi apo ni fianso ni fianshi. Fipote fesana no kupimpu la kokunshi.
Bounce to bounce.
Shumbo msana.
Aye.
Baby girl, shumbo msana.
Da, 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 da.
Shumbo msana.
Hey.
Baby girl, shumbo msana. Shake it, bendi kata kopanshi. Na dance wazunga nomba sokolo la kokanshi. Vumi apo ni fianso ni fianshi. Fipote fesana no kupimpu la kokunshi.
Ela mama me.
Shumbo msana.
Mola pena tie pena.
Baby girl, shumbo msana.
Bachano tweka lomu kumu.
Shumbo msana.
Mola kolwa kolwa fupu.
Baby girl, shumbo msana.
Era pa kushana kutola kono msana. Kwile kama kope na mayeta wa mfana. Ema panga so, chita so, vive so.
Vive so.
Kenya, bounce it, open and pause. Era wachirundu kuno takuni nsoni. Isa usana feta kuni nsoni. Mitenganye, mitenganye. Watatebo nsoko. Walabe kofia mwanangu wakumo nsoko. Bounce.
Shake it, bendika tako punch. Na dance wazunga nomba sokolo la kokanshi. Vumi apo ni fianso ni fianshi. Fipote fesana no kupimpu la kokunshi.
Bounce to bounce.
Shumbo msana.
Aye.
Baby girl, shumbo msana.
Da, 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 da.
Shumbo msana.
Hey.
Baby girl, shumbo msana. Shake it, bendika tako punch. Na dance wazunga nomba sokolo la kokanshi. Vumi apo ni fianso ni fianshi. Fipote fesana no kupimpu la kokunshi.
Ela mama me.
Shumbo msana.
Mola pena tie pena.
Baby girl, shumbo msana.
Bachano tweka lomu kumu.
Shumbo msana.
Mola kolwa kolwa fupu.
Baby girl, shumbo msana.
6-4. Apa ni moske. We mutobo pa mutobo. Ango kids. Ela gista paisea. Kindeza. Amuti fawazi. Nebo na shakwa. Chemuda isia. We mulolo.
Feel the impact of music.
Shumbo msana. Baby girl, shumbo msana. Shumbo msana. Baby girl, shumbo msana.
Ela mama me. Ngola pena tie pena. Bachano tweka lomu kumu.
Bounce it, bounce it.
Oh my gosh.